kwa mara nyingine tena. It's your boy Janja V, nikiwa na Clean Toad, Supra Boy, alongside Shizo. Sema girl, unachotaka kama love you girl, utaipata ai kila time. Mina kupata ai mienda furai, nikikupata ai. Sema girl, unachotaka kama love you girl, utaipata ai kila time. Mina kupata ai mienda furai, nikikupata ai.
Hata kanizaliwa alone, sezi maintain. Niko addicted na we kama mcheja na cocaine. Bipe moyo wako na uwache kucomplain, kuzo kini katota nyacha in great pain. Semu na chotaka ni maidi nitakupa, moyo wangu na icheza siyo siri na kupenda. Nikubalia mweze aki walai na umia, nimejaribu juu na chili sezi fumili. Kila siku na kuora sababu yako na konda, moyoni na teseka moyoni nina vijonda. Wazazi wana shangama beshte wana wanda, mbona clean toes na zili tu kukonda.
Sema girl, unachotaka kama love you girl, utaipata ai kila time. Mina kupata ai mienda furai, nikikupata ai. Sema girl, unachotaka kama love you girl, utaipata ai kila time. Mina kupata ai mienda furai, nikikupata ai.
Sio vizuri acha kiburi sijifanya umijui. Sema unachokitaka usinifanya kama bongo lala, kama pipe ulibishana. Ya nini tunabishana, joo taratibu, mami unipo hayo matibu. Sina hila wendo wangu lazisi kidogo chetu, naomba iwe siri. Vipi ukatae na hadi haijetimisa, ukindanganya kwele utanumiza. Hata kwa simu hautake kunisikiza. Supra top of the town, usinebisha walo usineangushe. Kwele na kupenda usinijiki wewe, unaposi kima juu singise makeke. Kima penzi nimetajiriku, kinuwa nitakufraisha. Kisha outing, mami iso bili nitalipa.
Sema girl, unachotaka kama love you girl, utaipata ai kila time. Mina kupata ai mienda furai, nikikupata ai. Sema girl, unachotaka kama love you girl, utaipata ai kila time. Mina kupata ai mienda furai, nikikupata ai.
Juni kama na kuhisi mwenzio, mami nikueleze usikie. Bila wasi wasi unijalie, niko solo jilie. Niko jungle, siyo kando, acha nami nikueleze na voice. Niko jungle, siyo kando, acha nami nikueleze na voice.
Sema girl, unachotaka kama love you girl, utaipata ai kila time. Mina kupata ai mienda furai, nikikupata ai. Sema girl, unachotaka kama love you girl, utaipata ai kila time. Mina kupata ai mienda furai, nikikupata ai.
Asenti kwa kutaka bonge la biti, wako na nyeke na udhabiti. Genge hadi bongo nimewanyamazisha. Nimemaliza.